Baby, nini kutemwa iwe ndefa yoku kubaini. Iwe baby, nini kutemwa ndefa yoku kupa. Iwe
nare kutolo mafia jose venga wapitia. Wedinga face nare fwaisha mchapitia. Tuambile kwa tikuangala. Tua isa kumana wampela kufoni na mbala. Na kudishisha pona pangala. Kutula fiabwine na kasuwa kariwala. Kumune filamba kumutima tialala. Pantu tene tapiaba umewa diaba palala.
Baby nini kutemwa iwe ndefa yoku kubaini. Iwe baby nini kutemwa ndefa yoku kupa. Iwe
Rivale nje wa ndia iwe pafe. Pakumutima kwanzi kwa difati ndia ipo mpafe. Mpaka wewe kukupafe. Patu tatingwa nisha yonzo kula kukumbwafe. Baby na kutemwe fona demwa chiremba. Pari wengufa kwa limbi kuna dolo kabemba. You are so beautiful kama wana kamobemba. That's the main reason why ne chichurimbo na chiremba.
Baby nini kutemwa iwe ndefa yoku kubaini. Iwe baby, nini kutemwa ndefa yoku kupa. Iwe
hey, mtima wanga, uko ndwela weu, my mama, forever and ever.
It's fun based music. Feel the sound.
GojiSwagMusic.com.